ɛdeɛ bɔhyɛ ayɛhyɛ Ghana ɛne mountain a ɛwɔ mu a yɛwura MC daa no bɔhyɛ ayɛhyɛ ne sɛ sɛ yɛte sɛ forest anaa nsuo ho deɛ yɛn yɛto sɛ obi ɛkɔyɛ adwuma wɔ hɔ a yɛn ankasa bɛtu ne so sa because ɔse ɛno ne adeɛ a ɔmpɛ nanso no ne adeɛ a Ghana mmara mpɛ nti yɛsrɛ yɛnuanom a yɛne ɔmo yɛ adwuma no sɛ neɛ yɛka ɔmo ntie ne kɔba ne sɛ bia yɛn ankasa yɛtu ɔmo so sa a ɔmo ankasa yɛtan wɔ m sɛ yɛyɛ mama na yɛtena se yɛ adwuma pɛ ano aduane ne yɛka sɛ aban anaa sika kakra bɛba district no mu yɛnsan nkɔfa mmɔka nkɔkata so deɛ a ne yɛ mamɔyɛfoɔ yɛn agye tum ɛhye yɛ ho bɔ sɛ adwuma bi a yɛbɛyɛ biara no yɛnya bɛha mfidie ne yɛasea kata so sɛ berɛ duru na yɛ nkata so a mmerɛ bi ɛsɛ sɛ adidi yɛ ɔman no mu biara ɔman no mfa ni yɛn fi sɛ woyɛ sɛ da wonyɛ ɔman papa
nye leader no adi nkan ɛkasaeɛ no mɛmake sure sɛ guidelines no a mc ɔda to adwa no ɛdi so mɛmake sure sɛ the right thing has been done educate our members so that they do the right thing in the districts in order not to bring any problem to the this